Chocolate. Chocolate.
As you know.
Mtoto nilivumbika, sura kisumali. Nyumani na mauspika, au meza kamali. Leo kama mejitusi, tamfungulia kamusi. Simba kishi theruthi, nikumeshi wazushi. Oya, yaya, mfungwa minyapara. Oya, yaya, siogopi hasara.
Chocolate, chief got love one, yeah. As you know,
Jimmy.